Kalangeza la bafa Kalangeza la macho Mubesheli toga Minanda kengi
Sama umtshele ngempela ngabe wena uzoba nami forever noma mhlambe nje lente yesikhashana maphela lemali uzokhala amaphepha bag babhaya bafithi ngibabona behethwa behlekwa begcina bezihela themba lokho kimi never kwenzeka themba ukuthi uzobe yami umbrella mase zinginethu wena ozofika uthi baby khosela thanda kakhulu sengishaya luvalo kuzofika amajita azokushaya ngivala cela utshele zonke ishili ngowakho wena olubamba siqinise uthando ngifuna uphithize ekugcekeni kwambambo mnikele othando Yazi ma baby ziningi zishile zingono kunami ngebukubuku kodwa ngiyacela ungaphephuki baby noma seyifikile izivungu kumbule mina nawe suka kude umlando wethu sithanda ungagcwali ibhuku thanda kakhulu mina nawe love you see no you fike enhlizweni yami wababusiswa kwathi ho you my boo sbutubutu kuthanda straw noma ngilele I see you kula ngawe I see you bamba isandla sami nami ngibambe sakho thatha ubambo lami nami ngithathe lakho nami ngibo wakho
Wadalu tuenu yang ni